My wife was taken, King Fox. Once you land, you come out.
You come out.
Chesa manyan, you're on
the cow.
Namanya sobi yange. Koma wo mukwano gwange. Sumululo motima. Sonyi wachenda kolanze. Uriyo mwachikola. Tomenya motima. You are my love. You are my everything. Try again me please. Wali wakuma. Tikwe koma wo. We koma wo. We koma wo. Omukwano gwo omwana oli, omukwano gwe, obulungi bw'omwana oli, obulungi bwe bulinga mata, omukwano gwo omwana oli, omukwano gwe, obulungi bw'omwana oli, obulungi bwe bulinga mata. Nzije wamwe na yengo mfuma Mmanyi nasobya Chakuluma we kube mutima Nakubwa ngekuba Nzije wamwe na yengo mfuma Baby mmanyi nasobya Chakuluma we kube mutima Katimbita Mubanji ye gwantuka Mkwano mpulira Bambi nkusaba mpuliza ako Menye so motima Bien kugamba vinka vya na maziga Uliro volumi Chen kusaba weso nyiwe nabili Walina sobya Nalimuto katina kula We mbanze bobi Chen kusaba vela kaipula Gila we nkulumia Chobo kolon sivila motima Sharifu wakulaba Na kuwa katunda weka mula Sumululo motima Ni mariamu waka kuita Obusungu obufuga Nifuko wange bienja galebio Omukwano gwo omwana oli omukwano gwe Obulungi bwo omwana oli Obulungi bwe bulinga mata Omukwano gwo omwana oli Omukwano gwe, obulungi bw'omwana oli, obulungi bwe bulinga mata.